baratebe barashwe bari mu muhanda bazigeri konvoyi ijyana iby'abasekere bacu bakoresha yavagabunagana isubira nyine aho ingabo zacu ziri hari ababarashe amasasu afata abasirikare babiri
abo basirikare yafashe se bapfuye cyangwa bakomeretse gusa
bakomeretse amasasu yacyari mu mutwe tubohereje igisoro kugira ngo bafashwe birenzeho
generali ni ubwa mbere mugabweho igitero kuva aho mwaje mu butumwa bwo kugarura amahoro byaba byabatunguye
ntibyadutunguye kuko hari abanyangeso mbi nk'aba wazarendo nk'aba mayimayi bagira bakidobya muri ibyo bice
yego
kandi abantu nta mategeko bakurikiza
ako gace mwabo mwamenya ko ariko aho icyo gitero cyabereye
ako gace yesi nakamenya ariko singafite mu mutwe wanjye ariko ni ku muhanda uva bunagana ujya rucuru
hanyuma se ubwo bagabweho igitero abasirikare ba Uganda bo ntabwo birwanyeho
birwanyeho nyine aturumbuka abantu nka batanu batandatu mu rutoke barirukanka barengera ku musozi
bivuze ko bo batarashweho nta
ntituzi niba ari ibisasu byabafashe
hari ubwo nyine bishobora kugira ingaruka ku butumwa bwanyu hariya murimo
ariko twagiye tubyiteguye kuvuga ngo ni ikintu cyatungura turabizi ko aho turi hari intambara kandi hari ubutari ubwumvikane ufatanye na ceasefire
hanyuma ubwo hagize haramutse hagira ibindi bitero bibagabwaho nyine n'iyo mitwe itandukanye muraza kugenza gute mwafata umwanzuro wo kuvayo ahari
umwanzuro wo kuvayo ntabwo ari wo turi hafi baduteye nyine tuntu kurwanaho kandi bazabireba ko icyo bakoze ari amakosa
muri manda yanyu se mwemerewe kugira ngo namwe murase abantu cyangwa abasirikare
twemerewe kurwanaho kandi zageze ibyitego
nahoze nkurikira ku mbuga nkoranyambaga zirimo abakongomani benshi haba muri Congo haba na hano muri Uganda bamwe bavuga ko ngo Uganda yagiyeyo gutera igihugu cyabo ngo ko ari byiza kuba babateye bisa nkaho abakongo batanezerewe kumva muri kira gihugu
ntabwo twifuza kuba muri Congo ntabwo tubirwaye rwose bagiye kubafasha niba ari bije ibyo bitazi icyo bishaka batubeho umuntu wese utwitirira ibintu bidafite umutwe n'amaguru mwita ikijijwe kongo nibo bapfa kongo nibo bateshwa babuzijijwe amahoro hirya no hino aho turi turabafashije barangije rero ngo twagiye kubatera hanyuma si twabateye twakabaye turi hariya ubwo twateraga muri kintu kigiye mu 2026 ntibaza aho twagarukiye natwe ubu ngubu tuyongereye n'ingufu Uganda hiteye ubuhamya buba burebeka bagiye kurinda umutekano hasi y'ibendera rya East African Community niba rero abakongomani batemeranya na perezidenti wabo ibyo ni ibyabo
kuko abakongomani benshi bavuga ngo yuko muri hariya gushyigikira umutwe wa M23 ngo mu bikoresho ngo mugakorana nawo ngo mukabana nawo ibyo byose
barimo mbahamya nitubashyigikira intambara izahinduka kandi icyo cyo dushaka ko twashaka umutekano ku baturanyi kuko mu mutekano abanyayuganda bwo bacuruza abicara kuri primus na b bagatangira kuvuga impuha zidafite umutwe n'amaguru abo rwose ndabasuzuguye